ngihlanganisa amabalala ngiyavuka bathi ukuvala iplani lethu lavula manje siphisa isipani leliduze neplani saconnecta saba-ona ngisho ihlow uphethe iplug izinjana fandahu uyazisikhule kasigraf bamen bring another round uvukile umalambala for as long saphefumula ngiyafunga ngithi uligibela ivura ngiyahlanganisa amabalala ngiyavuka bathi ukuvala iplani lethu lavula manje siphisa isipani leliduze neplani saconnecta saba-ona ngisho ihlow uphethe iplug izinjana fandahu uyazisikhule kasigraf bamen bring another round uvukile umalambala uvukile umalambane uma shamplan uvukile umalambane uvukile umalambane uma shamplan uvukile umalambane uvukile umalambane uma shamplan uvukile umalambane uvukile umalambane uma shamplan uvukile umalambane
uma shamplan shamplan is a shamplan plan shamplan shamplan I'm busy 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 uma shamplan 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 hi shamplan 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 ngiyohlala ngine plan uma shamplan shamplan is a shamplan plan shamplan shamplan I'm busy 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 uma shamplan I'm a champagne.